mais volé, folie, folie. Shamba. Hey. Jeshi la mtu tatu siko solo. Napenda kuishi na kila mtu doro. Aina kufeki lambo jino. Mi mtoto wa East namba uno. Chimba chimba ntoke na dimanga. Sombe shoka kawezi kuchanga. Aina kufeki lambo jino. Mi mtoto wa East namba uno. Kazi mandonga, sisikiza na chobonga. Wanapija mdomo, situna zidi kusonga. Kauna nichukia, mina tako nichukie. Unifagiliza, mbona nikufagilie. Mana mini mtoto wa East, 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 East. Mini mtoto wa East, suru. East, 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 East. Mini mtoto wa East, suru. East, 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 East. Mini mtoto wa East, suru. Pale nimekosa naika easy. Sinivutia koli nipo busy. Sema squeezy, sindo manunda saivi. Heshima kikwachia mselo sinikute easy eh. Toka maka naeza fika paka madina. Kwa tu easy soro mbingo squeezy hakuna. Kitaka fresh inu jitambulishe majina. Leta mbwa mbwa na kufanya motina. Kupenya rahisi langumu kutoka ndani. So mitani sajulize kwani huku randa gani. Ni kwangiwe ni nani na easy umefata nini. Penda penda watu mwisho tapenda majini. Nitu kazi mandonga sisikiza na chobonga. Wanapija mdomo situna zidi kusonga. Kauna nichukia mina kako nichukia. Unifagiliza mbona nikufagilie. Mana mini mtoto wa East, 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 East. Mini mtoto wa East, suru. East, 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 East. Mini mtoto wa East, suru. East, 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 East. Mini mtoto wa East, suru. East, 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 East. Mini mtoto wa East, suru.
From the street, shamba, is kwa malita. Roza ke monster, yutupe unabakishwa. Choria, choria, ujibu sumo na choreshwa. Ngombe ke yutupa kwa wahuni na nyonyesha. Mr. Uchizi, aka Popstar, kamanda halisi. Bingo wa kufoka, yutupe nkokote. Yacheni kudage sister du, weka tight muni na ipaka mate. Vua skati kisha tuvue samaki. Bui, mikasi overload, full charge. Wananguwa nao, zetu zetu soza kwao. East is really shimbo na wake sao.
Mini mtoto wa East, 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 East. Mini mtoto wa East, East.